Amma foolin teessa nagaa jechaa nagaa sanfuun orfeenna.
Qaxxaamurri VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiin ammaa kan caqasuu jirtan tun ta'a guyyaa boqonnaa lamaaniiti. Waan dhiyoo ta'an hojjannee deebineetiin akka hokkisanitti himnu. Qophiin ammaa tun ta'a abilii 25 fi 26ti. Waan guyyaa qoommii lamaan sanbata lamaan irra deebine walirra fuunee sanitti himnu. Misooraa lafeeti.
Vaayirasii koronaa qabu jedhamanii shakkaman adda baafamanii keessa kaa'aman keessaa miliquu fi yaale hidhaa baatilee ja'an akka adabamu manni murtii magaalattii murteesseera. Ulaagaa lammiiwwan Eertiraa Itoophiyaa seenan ittiin galma'an Itoophiyaan jijjiiruun ishee keessuma daa'imman balaaf saaxila jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch beeksiseera. Jaarmiichi waa'ee ulaagaa sanaa gaafatame ibsan kennine. Mootummaan Itoophiyaa xumura torban darbe Tigraay gama kaabaa Hiisaat keessatti kan argamuuf buufata baqattoonni Eertiraa 2026 keessa jiraatan cufuuf murteessuusaaf baqattoota kanas gara mooraa kabirootti akka dabarsu beeksiseera. Sababa dhiibbaa weerara koronaan kan ka'e uummati addunyaa nuusa biliyoonaa ta'u beela hamaaf saaxilamuu mala jechuudhaan gabaasi haaraan ba'e beeksisee jira. Gabaasa rakkoo midhaan nyaataa ilaalchisuun sagantaa nyaataa addunyaa FAO akkasumas jaarmolii kabiroo 14 bahe kan bara 2020 gabaasa Adiisaa Shilaayeen nama dubbisa.
Vaayirasiin daddabraan biyyoota addunyaa waliin ga'e COVID-19 dhagahamuusaa dura gabaasaan sagantaa nyaata addunyaa bahe guutummaa addunyaa irratti uummanni miliyoona 100 fi miliyoona 35 beela hamaadhaan gidiramaa jira kan jedhu ture. Amma garuu qorattoonni gabaasicha baasan yoo tarkaanfiin hatattamaaf cimaan hin fudhatamne sababa vaayirasii koronaa kanaan lakkoofsichi dachaadha ol akka dabalu wal akeekkachiisan kanneen beela addunyaarraa kanaaf sababaalee ijoo ta'an walitti bu'iinsa yookaan immoo lola jijjiirama qilleensa naannoof rakkoolee dinagdee ta'uu fi addunyaa irratti naannoon beelaan baay'ee miidhame ka duraa ardii Afrikaa itti aananii immoo ardiilee Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa ta'uu hubachiise gabaasaan kun. Biyyoota rakkoolee beelaa hamaan gidiraman 100 keessaa harki 75 biyyoota wal waraansi keessatti geggeessamu ta'ullee dubbata. Sagantaa nyaata addunyaatti hayyuun dinagdee gameessi Arif Hussein VOA'f ibsa kennaniin uummatoonni biyyoota akka Yemen, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Afgaanistaan, Siriyaa fi Sudaan kibbaa keessa jiraatan jireenyi isaanii balaa beelaa saamaaf saaxilamaa akka ta'e akeekkachiisan.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate.
Yoo gargaarsaan isaan dhaqqabuu dhabanne jireenyi isaanii qanyiitii qalloottii rarraatee jirti. Yoo nuti isaan hin dhaqqabne booda aarsaa baay'ee hama baasuuf jiru. Yeroodhuma kaaniyyuu guyyaa guyyaatti namoota gara 2021 sababaa beelaatiif lubbuu dhaba. Kun eega COVID-19 dhufe jechuu miti. Yeroodhuma kaan dhabinsa nyaata madaalawaatiin daa'ima tokkotu sekondii 10:10 lubbuu dhabaa jiru Mr. Hussein. Caasaaleen daldalaaf dhiheessii tarkaanfii 80 fudhachuu qabu. Nyaatawwan mi'awwan barbaachisan kabiroon gara biyyoota kanaatti xiyyeeffamuu qaban. Dhaabbatoonni gargaarsaa biyyoota sagantaa seeftiineetii fi sagantaalee ofirraa ittisaa kabiroo qaban gargaaruu danda'an gochuus qaban jedhu.
Biyyoonni yoo ajaja manaa akka hin baane ittisuuf kaa'ame laaffisuuf 80 tarkaanfii fudhatu ta'e faca'inni vaayirasii koronaa deebi'ee akka ka'u godha jechuudhaan aangawoonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa akeekkachiisaniiru. Yeroon kun yeroo itti dagannu miti fuula duratti attamiin jiraachuu akka dandeenyu mala dha'uuf of qopheessuu qabna jechuudhaan Paasifik gama dhiyaatti daayirektarii WHO Dr. Taakeshii Kaasaa ibsaniiru. Ergaan of eeggannoo kun kan dhaga'ame innaa mootummoonni naannoo addunyaa attamiin tarkaanfii facaana vaayirasii koronaa kan baatee afuriif jireenya addunyaa danqe dhaabsisuuf fudhatan laaffisuuf itti yaadaa jiranitti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e yeroodhaaf deddeebii immigireeshinii kan dhaaban ta'uu dubbatan. Tiraamp ergaa tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin weerarri kun haleellaa diina hin argamne biraa dhufe jedhanii dalagaalee lammiiwwan guddoo biyya keenyaa akka hin banne oolchuu qabna jedhan. Tarkaanfiin kun ajaja sadarkaa olaanaan ta'a jedhanii ibsa xiqqoo kennan. Bulchiinsa Tiraamp baatii bitootessaa keessa daangaa Meeksikoo fi Kaanadaa imala barbaachisaa ta'e irraan kanaaf cufee jira. Itti dabaluudhaanis namoonni biyya alaa kanneen guyyoota 14 Chaayinaa, Iraan yookaan Awurooppaa keessa turan Ameerikaa akka hin seenne uggulee jira. Bulchitoonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduun ajaja manaa akka hin baaneef kaa'ame laaffisuuf karoorsuu isaanii labsanii jiru. Kaan immoo torban dhuftu jalqabu. Namoonni hangi tokko immoo hojiin akka jalqabamu hiriira geggeessaa jiran Hayyoon immooti dhukkuboota daddarbaa Dr. Anthony Fauci immoo wixata akka akeekkachiisanitti namoonni ajajamanaa bahuu dhiisuu kana tuffatan dinagdeen dandammachuu isaa miidhuu jedhan. Yoo vaayirasii kana to'annaa jala oolchine malee dinagdeen dandammachuun ta'uu danda'u jedhan. Trump immoo kanneen hiriira mormii geggeessan galateeffachuudhaan bulchitoonni naannolee uggura kaa'an akkaan cimsan jedhaniiru.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jira madaana kanalleetti akka pirezidaantiin mana marii musliima jedhetti musliimii vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin of eeggachaa seer dhibu kanaan eeguuf baasanillee jabeesseetiin guutuu male. Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Hawaasni musliimaa baatii ramadaanaa kadhannaa fi waliif yaaduun akka dabarsu pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Hajji Umar Indiriis waamicha dhiyeessani. Muftii Hajji Umar Indiriis jalqaba baatii ramadaanaa laachisuudhaan ergaa dabarsaniiru.
Obboleewwan keenya musliimaa fi hawaasa musliimaa Itoophiyaa fi kanneen biyya alaa jirtan obboleewwan keenya musliimaa akkasumas addunyaa irratti kan argamtan hawaasni musliimaa hundi keessaniyyuu baga sooma ramadaanaa waggaa 144 nagaan geenyee baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Ramadaanni bara kanaa kan baroota darbanii irraa addadha. Mana keenya teenyee kan kabaju kan du'aa itti goonu kan kadhannaa itti goonu akka kanaan duraa kan itti masjidatti walitti hin qabamne ja'a fi guyyaa waggaa rabbii waan ta'eef kun humna rabbii kan agarsiisudha. Kanaaf rabbiin galateeffachuu qabna.
Pirezidaantiin mana maree ulaamotaa Itoophiyaa muftii Hajji Umar Indiriis ibsa isaanii keessatti masjiidonni cufamuun salaanni jama'aa fi juma'aa kan hin raawwanne ta'uu ramadaana baranaa kan adda taasisaa jedhan. Dabaluunis murtoo ulaamotaa fi mootummaan kaa'een hojii afuuraa mana keessatti raawwachuun dirqama yeroon gaafate ta'uu pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Hajji Umar Indiriis hubachisaniiru.
Ammas hanga furmaanni argamutti amantootni hundumtuu mana isaaniitti akka kabajanidha. Ramadaana keenya mana keenyatti nyaasofnu kadhannaa keenyas mana keenyatti gaggeessudha. Quraan manatti haqaraan mana keenyatti nyee rabbiin haqadhan gara masjiidaa adaraa akka hin deemne harka akka waliin fuune walitti nyaatnaa fageenya keessan eegaa qajeelfamoota mootummaan baasee hojii irraa oolchuuf gorsa ogeessota fayyaa sirriitti hordofnee itti haa fayyadamu. Ergaa abbootii amantaan darbus akka hojii irra oolchinu. Adaraan jedha.
Baatii eebbifamaa kanaan kan nu ga'ee rabbiin galateeffachuun hojii gaggaarii baay'isuun itti fayyadamuu qabnas jechuun ibsan. Dabalataanis haala duraan barameen kadhannaan gamtaa akkasumas wantoonni gurmuudhaan baatii ramadaanaa keessa raawwataman bara kana akka hin danda'amnes hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Torban dabaree asitti godin gujii bahaa. Aanaa Liibaan lafa nageellee Booranaa gumii Eldalloo Harqalloo sabba boruuf aanaalee gammoojjii afur keessaa nama hedduu hidhan. Nama dhibbe hedduu hidhanii jedhan kun dubartii ulfaa hawwan ijoollee ulma dhiyoo deettee fi jaarroleef nama hedduutti jiraa jedhan. Maatii warri dhame namni dhamgaafachuullee gara poolisii dhaquuyyuun sodaannee jedhan. Warra qaban keessaa ammoo haqi tokko warra shanee jedhaniitiin hobaa qubsiisan. Kaman irraa gubanillee hedduu jedhan. Galma Daawwiti warra lafaatiif bulchiinsallee wal targaatee dubbisee oduutan nu erge.
Akka jiraattonni biyya dubbatanitti humnoonni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa aanolii gammoojjii jedhaman ka gujii ba'aa kan akka Goorodoolaa, Gumii Eldalloo, Sabbaa Boruu fi Liban keessatti jiraattota hedduu maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirtu jedhuunidhaa jiru. Jiraataan aanaa Goorodoolaa magaalaa Harqalloo haalli keessa jiru yaaddessaadha jedha.
Haalli jiru baay'ee yaaddessaadha. Uummanni baay'ee galuu hin danda'u. Namoota hunda hojjettoota mootummaa irraa jammaree haga qotattoota horsiisee bultoota daldaltoota hunda jiranii. Namoota baay'ee lujjeessutti jiran lakkee rakkoon gama mootummaatiin dararaa hamaa uummata dhagaa jira. Uummata aanaa aanota hedduu wakanni lafallee hin qotanneef aanaa Goorodoolaa keessa amma ganda waatoo Wureeri jedhamuu fi ganda qaraaroo keessatti akka namni tokko iyyuu lafa hin qotanne ba'aatii abaa'oo shanii barbaada jedhanii uummata dhiqqisanii barbaachisatti jiru. Rakkoo baay'ee keessa jira uummati. Sababii hidhaa kanaa abaa'oo shanii deeggattu jedhaniiti uummata akkanumaan ni dhali. Warri kaa'ummata amma kana baay'ee dararaa jiru liyyuu haalli hidhaa fi milisha dabalate kabinota ana dabalate worra kanat dajira kesettu milisha baaye ummata tumutti dararutti cima miita ama karange jiru milisha da umman rakko yaye kesama sambata darbe kanaychu godinu guji ana goro dola kesetti gandan ura umba kesetti addi dora hara wada dajira mutti jaasa biyana huri saddeta udesa tenana wajiramu worana yuli yuamiti najiha akalo guya didami shani yochujia kana ya darbe kana demaniti uko kesetti namana ge akasi mati anama lama mati abato kofitani
jiratan kulla kosina motum na adda polisi oromian to na jela olani heddu wante vi baladu kuba filisa tenamu malu jede
ila amma mota ko gura jiran sababa ummata sababa corona ti adda faga da jiran kana mana balbala to ko kesetti ana goro dola magala arkallo kesetti nama iddu shani ol baka to kotti dani do na mota di yolo ji awasar batle jani ne ji fatani galan kesalle ummata ba ge tirani kan du ko an kote bula akana antumani saccasani mani datti guru jira ga mati uya ra kana le kuno gando to ba ge kesa haga magura majiru na mon challi shani mani datti ga shani na mota la kan du bi ne din dor kaman mati nis de gen dewe den den du bisu polisi to wi du bisari ya todo bisu yetu polisi ta idu bichwa kaole fide fanya tena shundu gul polisi ta keni zamani ilanu na san argun dandetu mana urti di silaminu ndu bisu chuma akasi wota gurani ba ka polisi ti tumani ya chasani achi wul ka darbu ko fana mala tumani ya chasani se seni na inu de ma fi dan dan woni be ka unju tan dan ida mu male sawa be dan be ku to ko yunju amma go ji se se jirachun be adde sala na woni dan dan do ta ye ana ta ba ye se amma namni la kan kota du ya ta lafa kota turani mutu mati nem lafa kota tushane yida abao shane de gawan lafa kota elami lafa kota giddi agara kaddu yambe kaddu gatte abao barba da turani mutu mawlin dente angawo to mutu male wa isari mun de tar tanjirani na mota ba iya ne dati gurani zararatti jiro
akajira to ni jirani ti goro dola tanse na me dun to anno polisi jela ka ole jidame ana li banke satti jiratanan cha wan jiratu sarade ka ba jira jiran akasitiyisu
rajin sani da mani magal nagelle sai satti e gandod badya ratille manne barum sanna mi dumin jira bayinna ne mo gandod badya ra makhina wan injire fulkhano fani milan fidani haydan jira khani mo magal nagelle sai sabutu mangutu na mota umata fiya da na mota du mata dubbachu dandano jata dargade jar fi dani don pilatiniyu un disani yu hidani jiru samanta na manto khisati nanaka garte me shat wal gubba sa tici su arad fillach mat galchu akka garte tumani garafani fidani walirati tula jiru khabar badani mach fe ta kudani gari sange tinami inde hu bak kam nagelle borana fe sa warroni da manku ma bak sadi jiru tokopa wajira buchi sa polisi magal nagelle khadurani khananno moyele tarangar jalat jiruti idamani jiru baye insani wajira polisi dullachetu baye insani mo warota bulchis magalati khanar gaman jiru fakena khismatu bulchis magala ara amad har gaman warota mati insani yukhan abam manisi waran rasa yukhan botona waran blisu maromo khejiru kha achiti damani jiran daim bulti forbule khabatani khalchiti dani jira daim ulmaitu ati operation alte daimi suna ga dalate bulti torba abba man kanke shane da jawa jike da mun fidani wajira bulci magala na gelle ki khani mo wajira bulci ta ana liban godina an cina jiru shalle tidani jiru bak hadid tidani jiru suna gelle khaisat namon yan gamma tidani jirani na magana wante da me be kamin jiru nanno na ma ibda ma san tama kas ga magala na gelle ko fatti namoni khalif ar ko fidani yaju
jiratun ya nuta afran gujiba jitun goro dola sababoru liban figume dallora dubatan namotum ne addawro miyaton no jelawul chekana protani sanel dedakani hilalo ken dandeñe rigatwan na jelawul famani turanusi manamurti tivis akken nayane dubatan jiratun kun kesuma ana gumel dallo fi magala nagelle kesetti polisu tokorto kodo balate angawne motum male twan na jelawul famani ruujer jiratun
wa dia har kallo magala ana goro dola magalu har kallo jeta eba kai suma wajira demu bari la fasa gara wajira demu cha ana goro dola echu en sibar banne ra anti koran nu dira hote reni milisha ati kadde bute wajira polisi ge state ati mucha o yamalle gara kada e bisame university ra gara garbe tumre aga tani kara hen jiru ske jira ati salle kadane kasuma katama ke sa katama darbe kana guya kan sa chu kabani dani kabralle mo bulesuma ke nikiye chugafa chufiye gide men duba wajira polisiye inille wajira hosise budabe seje katille kose ne danine chuman kabani selleden
nanno nama ibda ma santama kasga magal nagelle kopatti namoni khalif ar kopi damaniye chu polisi nam kodani to khaidam tellem anneni mo khabine godina jar boru gargalo jedamta namote du khabine godina alle khabine analle hundi sani nam tokkumalle namota gammati daman hundi sani nam diblama nanno shantama danke sai
komijira tutakana obo abdu badoyo ogana wajira bulchin safi nagenya anali banga fadden ture isanis motuman namane gattin bune tarkan fisere kabachi sofurate jedan yode bikannan
ulanduma sera birafish dubrafish walgitera dubartini yakirawo tiwana mo amoto da ni bason jirwa din ari don gambe ni gidan jiri na ka kuma yiri mo kuma da ni ka mun ka kowa kora da ka jilla na manin gulkulla ni kana fu dubar toti da manin jirani ali di ti da manin jirani da kai ka kenan kali shakkan har yi sulan to wata dubar sai na dira sai na ka mi shakkan ka mu da hebo sun jirwa ni ari ko ba je ni shakkan mu ni to wata ma dubar dira sai na ka mi wata ni dira chu ni mana
ana sani ke sattis la kosana motay da mani ga fatamani ifa gucurra of kosata nijran abdu biamas nga wata motum ma fi misin sutu polisi oro men shakka mani magala ne galle ti to anna jella jiru wuje da mani lalchise wan be ko in kabu jiran kolene labbe be garasu o gana wajira bulchin sa fi nagenye motum ma nan oro miati yo men na jira tuta kan abde bi kanan motum man sera kabachi se male wan balle se bironi jiru jiru namoni yakka indala gin kana ke sai da ma jiru jiru jira torni kana abde bi mal kabdu jennan akas jiru
ano de vanno kasin kaun namoni yakarati yesha kamton ninu kawani damu kali yakaw jide nawra namadu buna mawalle se tabeni namabar barbadesh feerati yade gahata kanala namni lahum age kawame hidam ji anambe kuno modal dibashana taw dibaja kan kawaji rugaru shakamto da yakamto
addarmi tukse hijra to anagumel de logande chape diti addarmi abano raisani misin sorra makaw bon sucho taw frisani tokko radio sagale america timani jiran torbe chanu kana waldan saba gseni hoddu nerga dayma danim boda umne negega bachifto to motum manto anajira ulfa mani guya frander bani dayma walin wajira policy magal negelle jiru jedu frisani kun
anagumel de lorra kuste radio selti hospitala bate hospitale mo bakisi ki tura fudani de amani dana de hakki nabe bora hagal chali dai namonne shira tu da kanina motal khanani da mantu bisun dan dani julle ti ko dai ma nyat khaiter giro jiranille hambe kamu polisi nyat na mira fute je city wan si je je tuan ti be kam ko le ninjo dan ma ti ku yakama le rakata je ti si ko fami ti lemle ma braha na me da mujra tu magal na gele bo na khata de jar ti ku do kul si ji sagali ti ha magala at ti fe sat mari da khai tu ge rakata je tu mana murti ti yu me ti dan tu ni sungu tu sabavi ka me nam ni gafi khana gafa ti ko le ninjo ga ma
addermi dabalate worre ero motum mantor be darbe kana kase nagenye kabachi su tarkan fi fudda jide katwan na jelawle marti sani yu mana murti fi nyanne jiratam magala negelle waye warra kabame biyo yef mankanis dubarto ni wisan kudane wol wajira policy magala negelle kes jiraachu dubata ni jiran gama biraachina mas jiratto ni gujiba kesuma mati worra bozo na jiru te jechon nu shakani bakato kotto litinu kabajiru jedu akajiratu ni jirani timi siso ni polisi warumiate vi umineke kabachitu tamotuma gujiba ake satiba kalamati maati shane jichun maati warra idanu nano kisisu chuanu walitika bajiru baka maati wanku walitika wa majiran kisa toko anagumi yaldalu takargamu imame maangudo maati misisi chidamaka buofarka kabantoko garika ampika na bulchizu taganda mlisho taganda tifi polisi wata warumiate maati walin fidamu dubatan
atike njira warri maati shane idame namo maafin rahate taartani seenu itti maafin jalabadde waan kana ragaba shaddada gabaatine namu sumbade jira nallalla tu waan jinne ege siyammo isani maal khaw je tanitti gaafatan tani edini maati sane undayyu pulato ko kusi sane amnaano to pulato ko mona warana keesa kubanne akka isa baba chinnande na kisa gara chinnande na kisa yumar to kullande na kurra pulato ko chiimnu waan nyaanne dunnin kamu naannuli ammo waana eldili bane rafi waanaana eldello irra warri kun cufte horiini qalame jira edani horiini maati isane edame saraawiti yohaan poolisiiti yohaan milishaa nyaata edani horiin qalama jira edani nulliin ammo naannoo tanatti horiin kunnura qalama waan jira sodaan guddoo nu dhagaama jira gamhaaneeni yoo maashaneeni nuwaate jalqabne isanaana isan sintaanu hin jedhani lamhalleen bor doonmo war doonaanne sodaan guddoo nutti dhagaamti kana sadaan guddoo waan jirtuufi amma
misalnya kenaf, masih kenaf, mana le mohon orang nak kembali, ambak aku cuan jiru, sudah buat dah jama.
Jiratan ku nama bufata gumel dalu jiru kana kesati, mati sani walin, warihun negakabat cipta tu mau tuhna, akai gani jiran dubbatani, polisoni ku nama si, mati arawa kafida jiran heman.
Wan tu kita menoni muka minjiru, rita kan tak ke? Kamu lihat tingkalan nak imbasan menjadi jiran dan dia imbasan lu agar tirap rendah dengan dia lu kira kau ikhlas ni je. Walaupun kita ramal tokasani nyata jika toko akin bulan tokasani mungkin jalan mungkin nani semua le wanya ni dengan kamu jalan ukuran bukan bersuhi.
Ima tajira tutakana bulchinsa gurina gujiba haka apenture. Obole dugo, ogana wajira bulchinsa afina genyo gujiba hati. Isani suwaye warra torbedal bekana akasitu anno jile juru yodubbatan, marti zani warra hida tutaduka, hida taka buda aji chumurman. Isani kensa duwartoni ulfafi, kadaima usana kajiran, jarolenis jira chwe refi jennan, devi kana kanan.
Isani kunsoba duwartin beete guya sadit guya afuriti yokan ulfani ulfa daluwa geete manatu anna jala galterti kanjedamu. Ani odefando sa inkabu. Hatta si borus kalau lamu kamu kabe kamu kamu dina wulta kahira sa kamu dina hanya cise obase dandi base lubu nama balle sisi sukun olan tu masera kabacisun dirkamak aman agenya wante kunceme tiko kara kultural dekana bekan mana mukti tiga cuvimo kami korano kana kegesuk indomina nitigale koraccha jira wajir haka akasmas koratot polisi indomina antane timmo tasane alalane kulkulle sani kara mana mukti tabarsu mujibudda tu cita macir
bolden waratu anu jele jiru kana. Saat itu demi afrukesa, temari mana murti pesun nanda amnega fijeru gafatamani koran nuga gisajeru tu headuda, karena pesu datab nengi cun debisan. Kan waya makamati shanijerun, nami adda foya majra ajera miki.
Wan sawan kabun kabulak kano defanno sawan kabun kabu. Mati shaneta yo mati shaneta shane kanya chisote di na kanya chisote di ni sunimmo baye lubbu nama kaballe zote te wocha sanimmo de garu saati fi nya chise obase lubbu nama balle chisu saati fi nis koda kabawante saberka koda saati sarkafe ni fuda tama gama serati wal kabate kanana latimmo hujini dina fi ummat addan kutu kara hukan siyasati wando jitama juru jira wani adda baye mo mati saati jede addan basane di barra kodame aniwampe
Jiraton gujiba torbe darbe warai datiso cho duka hidatakab du makajerun namone dibba torba oli da muka dubbatan yutan bolden garula kofsa namota to anno motu majele jirani ifago churra of course tani jiran kaba sagan America galmodait Nairobi
esuman ken karato ko oge sfaya dasu tafarati nama America tbarati dabbar nota faya Africa jidan yayabejena magalla noromia finfinne diatani kemikal virus yo bakteria balle sene tibi fetene bi garkaru jirajer nakor malkan work
organization kana kan foundation to medical school joti magaro ka sagaliti america ti kanundai education medical foundation for africa ga halinu jundofne rakinavi kinga kejuru to one be ko gai ko ga barusa to margo jundandau magargaru anjufi so gatti altoko Mbaga Musajwari Rai Jiru, Dr. Otata da Volunteers Organizing Olena Pidatwe. Surgery at Dada Wagana Waganti Hoji Chatuwe. Harami iti ya Madempi Bolo. Asura Salali iti ya Nuboro Nati. Namota Gita Gugutta Kama Surgery Gugutta Barbaj Hoji Chatuwe. Ega kun Kayonke nga Umbatake nga Gargaru da. Kayonke nga Nigudan Education, Knowledge and Technology Transfer. Iba di Hojena. Kya Fiki Tadevyo Malto Kasinti. Karena kabar COVID-19 corona virus ini kini banyak umat kami rusak. Kalau kita tidak tahu, kami akan terjadi kerana kecuan dan dengannya. Daripada na kehebat aku malu cuka beri 130 dolar pun tidak cukup semua kita nilai kamu. Kasuma garam ini orang seni hantau. Baju tak kerana trendy kore. Awer nasi umu bonamini karami dia umaira nikan terkisah terikat cisu nikan. Wanita dada gora, aku marta kini kurkulle fannu, kara kurkulle sunis berbaca kade, karena naumbat bersih sura, kemikala dada fiduran, ama magalota sinfinera dipatokko kase, ama dipatokko bidamat kilometer karena la distansi karena la orang jerami, esani disinfekti kara diksi surat dihujicca jera.
Anggap mat magalota kami kani sini virus yuk am bakteria anda diwasan la juru kurkulla ugu cudan desan, wanis antifaya dantan awasar. Cuba tinggi kau juga kan, faedah ni mu dewi hawa saf kau juga rata.
Wagalun ni yang nak tuju taman kisah bayi na ambof kuderiva cerkamne kasulutta shoftu sandafa lagetta phone hara kalan orang kata kasihat tuju kita memba kemkan lisa CDC Food and Drug Administration atau vali environmental ti impact itu kolega ningkamne 9.9 disinfect di bocor dendau bakteria si virus si dajera agam yang nak ti kahinkinya ni gudan malin ni umat kini lupa beraru mereka seorang muti orang hafe mana kini badi jajar magalati gafat dufe waktu kena kita tadi sana lupa kan fati garu denda garu gafat wujud saya kasih umamu badi ya kesat ti pneumonia wujud nasi kan yang oka bata ni buat kita nak cingkar itu tapi insa gafat kena jere akar magalami dia leher kita ni tak gun denda ni sekarang nanti si Evan nak aku berkuar kecut denda buat jere urat kita negara umat kini ayu lupa umat kini abarar urat tahu kapan ni tu kan
magalutu finfinnirra kilometra dibatokko kasumas imonga dibatokko jittamagaan irratikani bifan farra ilwisotakun giddifamajuru maali fi magalutakana keisatti bifana ka giddifamu gotan tali garful ratu magalutakan nimbro tifannu keisagal chudaf waiya ta yujra
sababinu ni distansi kana filanne fi yero amma baige biiro kezi kuna argamajuru finfinnirra mo farganis kokolata ranis lukanis namunni magalut yero gababa Tolong umma kasih disanggah kecuali itu danda badiya tokkorati badiya tokkotlu qadde mani ummata fani barsisu qabunje me koi ko richche illalle ni fatya anje worri ko di wandalu sarra kan kera na mota kenya tokkotu kana magala tokkotu tarkera in general na bonni kenya kan nawa gel machisani wor gargaru ratti wor fana da pachu ratti hojicha kajira narganjira inti kun gahamiti
adumi dio isa ganta fano romo jaka sujjirtani ko pina mantan jaka sujjirtan tun taguya bokonna la maniti wandio tanu gender debine tanak tokkesanittim wandio tanu gender debine tanak tokkesanittim ko pina matuni ta ebele diddami shaniti diddami jati tarda tanu naga khaysinu bula taboriti wol tirachans